magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa lagu qabtay shir looga arrinsanayay sidii wax loogu qaban lahaa dadka barakacayaasha. Shirka ayaa waxaa goobjoog ahaa wasiirka wasaaradda gargaarka maaraynta iyo masiibooyinka Koonfur Galbeed Cabdinaasir Cabdi Caruush, maamulka degmada Baydhabo iyo hay-adaha samafalka. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka maaraynta masiibooyinka Koonfur Galbeed Cabdulaahi Isaaq ayaa ka warramaya ahmiyadda shirka iyo waxyaabaha diiradda lagu saaray.
Maybaa ku hadlahaa ay muhiim ay tahay geega shirkan muhiimsanahay inay deegaanada Koonfur Galbeed dhammaantii oo inay oo lagu horseeda fatahadaha iyo roobabka. Saas darteed magaalada Baydhabo dhuloo dadka qaxootiga barakacyaasha inay la dejiilaan ka taragalay lagu hadlahay dhulkaasaytii oo guddoomiyaha degmada iyo wasaaradda gargaarka iyo CCMK OCHA kuwada shaqeeya ahaan sidii oo lindiji fadhi dhulka hadii roobku ay keenso dhibaatada fatahada dhibaatada iyo la takoynta. Saas darteed maybaa ku doorana deegaanada Afgooye iyo dhinaca webiyada dadka oo webiyo dhinacyada degan dhibaatadaasayti oo lagu digow in oo la soo biyay la qorseeda sidii wacyigelin lagu soo bilaabay. Saas darteed maybaa shirka muhiim ahay lagu hadlayay dhammaan hay-adaha international iyo local NGO dhammaantii oo lagu hadlayay geeka may haytay in oo lagu shaqeystay in gurmada fadhiyo dadka dhibaataysan meelo biyo in lagu gaaray meelaha taag la jeeyo dadka city oo lagu wacyigeli in dhul oo qaleel la jeeyay. Saas darteed maybaa lagu shaqeeyay hay-adda wasaaradda iyo maayarka iyo kuwada shaqeey doona si dadka dib u dejin la soo biifadi. Taas oo muhiim ni hayti in hay'adaha maalin kasta xog wareysi la isku soo biito dadka shirkasta maalinta arbacada dhiga wasaaradda gargaarka ka dhiga. Marka saas darteed mayba muhiim ni hayti in wacyigelintaas ay tahay ujeedada muhiim ni hayti in dadka bulshada rabeen oo iyo dadka shabeelaha hoose webiyada iyo meelaha dhibaatada lagu filaw in ay ku dhiyaan in dadkaasi ku digtoonaadaan. Marka saas darteed wasaaradda geeka muhiim ku shirkameynayaan hay'ad in hay'adahaasi una deersina sida dadkaasi leen gurmada fadhi gargaar bini aadam leen deersi fadhi muhiimad intaas ay tahay. Marka shirkan muhiimad iskaas ay
shirkan ayaa ku soo aaday xilli barakacyaasha ku nool magaalada Baydhabo iyo deegaanada hoos yimaada ay saameyn xoog leh kala kulmeen roobab dhawaan ka da'ay qaybo ka mid ah gobolka Baydhabo.